Waminyundela wenkosazane wayisala nakuthanda kona inhliziyo yakho Waminyundela wenkosazane wayisala nakuthanda kona inhliziyo yakho Mwangithi ngishila lapha wena uyanyundela wayisala nakuthanda kona inhliziyo yakho Uma ngithi ngishela lapha wena uyanyundela wayisala la kuthanda khona inhliziyo yakho Uma ngithi ngishela lapha wena uyanyundela wayisala la kuthanda khona inhliziyo yakho Uma ngithi ngishela lapha wena uyanginyundela wayisala la kuthanda khona inhliziyo yakho Uma ngithi ngishela lapha wena uyanginyundela wayisala la kuthanda khona inhliziyo yakho Shelenda weni mina Ngempinde ngeke Ngisabukunyundela Ngempinde ngeshelenda weni mina Ngempinde ngeke Ngisabukunyundela
Awuwe pinde Shelenda weni mina Ngempinde ngeke Ngoba ngiyazi
I'm gonna
say so.